Rwanda jamanatigi Paul Kagame kelebaga ani sinake Paul Rusesabagina no ye jabo film Hotel Rwanda lawili obora juma don tle keme konanton ni ko kelenko kaso bonkof ani fangaka laseli miyaka san muganduru jalaki droya jatige wale koson. Aka jalaki suronyara jamanatigi ka yamorewa fe. Sariaso ministri Emmanuel Ugira Shebuja kafola. Aka kunafuni di seven do kono kasoro ajalaki nyoron ma tani kononton fana uye uka kritikela ujigi ka faraka ko jalaki suryante jalaki nintiene Paul Rusesabagina miye Belgique jamana denye ani asigilembe Amerika jamana kan kure dira Qatar jamana lasigidema ma sani akasegi Amerika jamana famado ka fola jamanatiki Joe Biden ye fuli lase Rwanda ani Qatar fangauma kaka nisonjia jira